radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumari noga e jetti lewru fevrier jena yamde soki do studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomoko do jetti non no do kabaruji do yumaro e galo kanko no dirtedo mamadou watra wonto onki jambe to grabo competitivité botu fedde hande jokkitaade kaldal e koral alansiri ngal o do botu chapantoto en jottobo dum wadi kenen leedi me dindi yoga e halaji di fu jowiki no arme mo yibelbe fu dentina e mudo hani sakirede leedi di kanya botu mo no dir dialogue national inclusive ati kertaade tobbi no hani tabirede kollitiwde kikkiɗe hannde so ɓami fa jumma jippiki majaran hani wadde ɗo bomo ko ɗo le nder ɗo majare ɓe wiyaɓe kajano cuuɗi école ɗi kani uditirede ko yaawi jiltini micro jamen ɗi wattu joni ko ɓuuri hewde sukaɓe rewɓe fo ana nayiri bangal ballon ko ɓe noddirta basketti ɗum woni ballon pireteɗo juuɗo o ɓeɗo sukaɓe yoga e mabɓe fo jokpan jande l'école du nayiro le oga bangue sakiraɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo bete hande ɓe bisimilla moɗon kollitinde winno arme o hani sakirede le leydi ndi fo arme mo yimɓelɓe fo kani tawede le hen kañe ɗati jaltinaɗe ley batu mo ɓenodiri dialogue national inclusive no hani tabirede ɗe wonno toɓɓe ɗeɓe memno le batu capantoto e jettoɓo fedde hande jokkitade kaldal e kawral alansiringal le majjunɓe kollitiwi ƴeweyal hono gueɗɗe fo kani tabirade ɗiɗo ɗati fa keɓen famtare keɗɗen mumini sendebu
kawritangal latike sababu ɓe miijo do yagolla manggal paɗe lalinaɗo kambar mum kanñe ewtude kabaruji tabbugolla kuru kawrangal yo ɗum ministre humanɗiɗo kabaru jam e DR e dewrintinal Lassine Boire holliti wiide
toɓɓere ɗiɗo ɓaare nafonde woni keɓal mbawɗo waddude yirwere duumine kalɗo haala nafa ko woni kaldal kawral ngal e juuɗe yimɓele ɓe fuu haala wajibi haala keɓal toɓɓere tatoɓande woni hono min mbawi wadde yalla rewɓe ana heɓa darde mawde mais gollirɗi daraniɗi ɗowtude kaldal kawral ngal
hoorejo fedde hay bowo tabbugol talkuru kawral ngal ana darda e kala guɓɓe ɗe fuu ɓe tinno pati golleji ɗi taɗa kasen e wimakko kawritangal nafa mun ana mawni e nokkule kewɗi yo ɗum boalim cheɓeyi hoorejo sesa holliti wiide
ngal jiidal ana wawi ƴewrede ɗatol goɗɗo saabi o yalti le ɗatol momi andi ila lebbi jeegon joni partiŋaji ɗi fuu ana hen ɓeɓe gondi e imma daragol fa hande
keƴaɓe fedde sema silmini yirwere gaɗɗaɗi ɓe kolliti wiide ɓe tinnoto yella iɗum tabbe fa golleji talkuru jam e DR ngal ana yara yeeso yo ɗum Moussa Agi Attaher haalanowo sesa holliti wiide
landi kasindinaɗi sanne ɗi min pewti saabi won jawɗi ɓettotoni million ay teme tati leydi norvége hokki ɗum ana wawi wallude men wattude rewɓe le gollirɗi daraniɗi ɗowtude kaldal kawral ngal e nafa leydi
an don wiide keƴaɓe plateforme ana wonno e kawrital sesa ngal kaɓe jalti kambar koɓe dewray du kaldal ɗi
fa keɓon ɗiɗo kabaruji fo numéro amen o anni on keɓanɗuɗo stati amen whatsapp ɗum won capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti jetti capanɗe joyyi e goho no noddi oɗo numéro viyamo maire et maire 37 321. Kanko ministre kuminɗo hakkude mali e leyɗele goɗɗe noddirteɗo ceble drame kikiɗe keñe wiyama o naati nokku noddirteɗo paris le leydi france ndi noon communiqué mabɓe o hollitiri wiide le majjuno o yahoo yiida e laamukoɓe wonɓe le leydi france ndi ko nayiri banggal gollidal hakkude mali kañum e leydi france ndi golɗo jahol o waɗi ɗum caggal ko wotnaɓe le suudu sena le leydi france ndi noddi hono ambassadeur en leyɗele G5 sahel gomɓe nokku france o wattu joni fa ɓe labɓina yoga e toɓɓe goɗɗe anton fedde nde ɓe noddirta union africaine nde wattu joni ɓe mbi ko yaata soldat se ujunaji tato woɓɓe kasen ɓe garta soɓe naɓa lelefol sahel ngel fo ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkati nde ɓe jiiduno e journaliste en ɓe nokku noddirten Addis Abeba le batu mabɓe nayiriɗo banggal ndenago ɓe kollitiɗo wattu joni ko nayiri banggal jamɗe teƴere lelefol sahel ngel wattu joni iɗum gagni sanne haalaji mabɓe ɗi kaɓe kala e fo to ɓeɗo soldat sen kani urude ñalawma hande o ndiɗo jewdidi ho yalla hono hani heɓirede ɗiɗo kabaruji fo ɓe dokkay toon égypte kañe alansiri caggal ko ñawno dirteɗo coronavirus o yiya toon ko hollitama wiyede le sappo e jeena lewru février ndu oɗo ñaw yiyama le leydi nigéria ndi wattu joni oɗo ñaw ɓanguɗo le leydi sine ana hollita wiide tan ɗum naati le duuɗe adunaru ndu fo e manggal muɗum le on ɗo wattu fo leydi haramayi ndi hollite wiide ko nayiri banggal yimɓele natoɓe to muɗum en to ɓe garan ɓe piyeddo hen dabareji faɓe ƴeyalon ɓe kani teedirade oɗo ñaw e gartan le leydi meɗen ndi fedde nde ɓe noddirta plateforme wiinde haɓore e kabaru yurko yurko hannden ɓe mbi soɓami fa jumma jippik so lanɗo jaɓini ɓe garan ɓe gaɗa majere mabɓe nokku no dirtede place de l'indépendance wa be kolla netti mabbe wattu jono ko ciudi ekol di uddal le di meden de murtere musenga be le majjondo indi soni himmeji mabbe de kontena ko hore aljumaare fu be ngara be jokkito yorudi do golleji goti fa ciudi ekol di uttele le di meden di keddama kanko no dirtede Clément Dambalo yo kanko la min de do fedde ko mo sifido hen do faccitango Aminata Diallo
le peuple va se retrouver
be leji be kawrtan place l'indépendance to fami majo de yere gouvernement o jabal darnude murtereji ciudi ekol di tagal noga jetti lewru fevrier du aljumaare jango jeegon lewru mars nudun min jaltan mi majo kasen so dum fu heali mi majo to nokkuje tati min taccan lawul gabriel touré gol tan lawul naru gur kati min dardan siga so tum taccan lawul mudum gol kanyi e kulikoro fa warde naru de cité administrative to min gadan du faande lami be leydi di be biimin ekol ngaji di puddi tan altinere sona dun min ngotata be leydi malindi ana keddi nyande fuf e darade faano jogolal hibire e o gol min gadan talkur dardudum min dokka gouverneur min gadi noddango faade e lamu kobe daranibe gollangal fa min keba yamirone min keba ali fe hunde ko holliti tamin un salam de erma bana holla be jatti
nyaloma keddenaado roobe le adnaardu fu ko noddirta 8 mars wattu jono idum wonde battade warde mi tetede winde o do nyaloma yotti fuddu roobe be be jamminan wattu jono worbe wonbe le nokko hodo miji do hen wobbe kolitiwdi yo holitinde haggeji mabbe le o do nyaloma wobbe do kolitiwdi yo yidde mabbe yambereji tan wodi sobe jambina dum fa kebe famsar kedden ko bomo konko be tifido hen do faccitango Aminata Diallo
8 mars ina pa dibe
8 mars ko holliti tarewbe anakan wottinaade nyane mudunde worbe golla mi wiyan pamali nyaloma 8 mars hana tawere nyaloma mobe mwatata gollude kambe rewbe be be kani habari nyenni fufa be kolla dow be darata dum hakkile lobbo so rewbe be mbawi ni jaade jeewa ngondirta e worbe be ka bangi bondo majjum anton debbo wiata hore mudon kanyi e gorko fu putudo mido mila dudun nafa dudun fijane e le galluje de ka yalla rewbe wonbe le burusto be an ngada 8 mars na wakati ji rewbe be toñaabe bangal yenugol e le ciudidi nenno so rewbe kawriti mido mida be kaani waddude tobbe e dow majjun ko hokkata be daawi jaltirdi baasi no hakkile lobbo jambinde 8 mars bangalangal ko wartata kaalisi dum kaayo bonner sabi sona le neddo kadle so nyaha mido mila dun jawdi mudon an waani
nafude
fa handen ko nayri bangal roobe le be kolitiide sukabe wonbe leedi ndi don sukabe roobe ko buri hewde mabbe fu wattu jona nayri bangal ballon firugol don juude ko be no data basketti mi cittiden wiide de do yambere ne leedi amerika ndi dum anda sanne wattu jona idon wonde natude leedi meden di ko heewi roobe be na kaaja jaati nadde le hen mabbe holita wiide joppan jande lekkon jaha nayro yoto so nayri ki ton du wobban ba hebude do hen tiida laaji ba kebe famtar kedde Abdul Karim so
dodo bo walla toftal balli wenze en kulibali bamako ebe kewi suga be rewbe tawdirobe do kikide fu ebe ngara ekitade fu koyde dum woni basketball fedde mabbe dow adibe e golle de ballata be kambe tinninta be ko ben kadi ndokkata be toftal e juude hewbe e suga be rewbe be fu koyde dum woni basketball ko koydol
mi yidi basket koydol a wonno lato fiyo basket mi yidi no wadde dum golle am ila jimi nasira traole e sereme fiide basket basket o weli ka bande ne warde hande mi bami adi latade fiyo basket honomal
won e sukabe rewbe hollube wonde ko batte basketball wala fuku juude itibe e lekkon
mi yidi yopude chagal jande ande sabe basket o homo won mo yida inde mo hale no kuyde fu fay got mi de landini yopude chagal jande an fam wada basket won wakati betido mi yidi yopude kulleji fu sabe basket o mi fidi basket e joliba chagal ne mi yopi sabi o fudino ardade jande ande
keblo tawado don o nyande mun biyetedo bintu kulibali kanko hore makko ko wadanno fuku juude kiddo mo juliba ac ini hala ko addimu yidde heblude e rokkude minyi ko en gandal makko e bawde makko
yidi no fide basket hono ala hinnomo modi wusu jallo kanko o pio basket kiddo kanko wonno mo nyemmi nammi hono makan keita fiono ballon kanko dum mi de nyemmi nannom mayo numero 12 onto non wakati fu no ordinomi mayo mi wadan ko baaw mi fu wakati no piami basket mi yoppa ma yade kulikoro kamarum mi da sukabe robe wada hono ni gadir min mi de narda be ngada didde fu
haisu tawi e be gondi e tadele e tidalaji kiwdi bangal basketball woni fuku juude ngal do toftal ine welbe ha don waawi hadde be jokkan hen sibi yidde bamtare toftal balli mali
studio
tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sakirab ƴeelo ni en leyi kereduji to en puɗɗiran nokku noddirteɗo Séware ɓe kollitiɓe rewɓe ɓe ñongguitiɓe wonɓe le oɗon nokku wattu joni o eɓe gondi e famminne toon hono kabaruno ɓe kala e kitirade golleji yallaɓe naata toon ɓe yimɓele les majjunduɓe paabirama toon kaaki gollirɗe koɓe kaani nawtirade aran timminire kuccalal o ko yaata rewɓele capanɗe joyiyom gomɓe le feddede ɓe noddirta kotto ñogon tala wattu joni ɓe gondi e famminne toon kamɓe dunoɓe kaani yirde sigire ɗum wolli ɗengal francin kore nde wattu joni o koni fana Mamoudou Fabe ƴeyal hono ɓeɗo rewɓele kani jangguirde ɗengal francin kore kañum bamarankore ɓe keɓa dunoɓe kani waɗirde dow hen jateji mabɓe oɗo boto balɗe tati yo rewɓele remoɓe kañe mbaylitoɓe to ɓiɓɓe jalo kañi en landini ɗum sakiraɓe ɗo katten bete hande dow kabaruji meɗen ɗinni jooti on sanne ɗo mbawɗon tawede le mali fo e mangal muɗum fande fadidi FM kono andi ɗo noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam